you are gay?
Avoid those people. Wenye wakusaidia hawezi kujenga. Avoid those people. Juzi nilikula moro distance wakahepa. Avoid those people. Avoid them. Call Nairobi still naroesa. Avoid those people. Life ni bure, survival lazima. Avoid those people. Wenye wakusaidia hawezi kujenga. Avoid those people. Juzi nilikula moro distance wakahepa. Avoid those people. Avoid them. Call Nairobi still naroesa. Avoid those people. Life ni bure, survival lazima. Kuna msia luza pena jua lipura. Tunauza nyama ya paka kwa mtura. Naziuza mimi na bena. Do tunapurura. Ati ni aje dosha na roll na manzi na nichura. Ni aje na nidosh. Tunge mpiga picha but alificha sura. Ndani ya poto nilifall. Na nijua chingri. Oko wapi niko na ndenga na sidi kuara. Fuck it, fuck it. Nilifall in love na nigri. Usoe toka mbeshchege, hiyo ni swara. Avoid those people. Nili jam sansia kahepa. Avoid those people. Adam nige kwa maderi but hangependa. Avoid those people. I'm cold in Nairobi still na roesa. Avoid those people. Kuna madha nige mwekote ya kibeti but ange ni tathegi. Kuna sema nini brother tumemwoket kuku blaze blaze. Na sweetie zune runda na be peremende zita kurunda re. Saizo kani kwa macho nyanya litrai kunishika time ya Obama. Jump on them uko Obama. Walichifanya wanakula nyama. Naibia Paul kulipa pita kwa show vile kamare imeshika. Au ni wakuland walipotea tangu zile enzi za green card. Riomo ni dead man na natembea kotko aligongewa. Last mile by execution, huh? Aliponea. Drunken master kimunga swe. Motherfucker from yesterday. Bada silas madred mucha pambaka na nitabe. Anadayoni onabeza jaiju wangamini mnyama bed. Si utoka siaka mzee wakule vumbi si atfiki bay. Quality shook in fact usikuja kuna idea scoutoi to kiss. Drill team kuna sisi wazee alafu kuna omarukis. Yo dubi si watu tupinkes kuna ukame si watu shtuki. Jiji nyuma hizo building dead amekuona kapata shugli. Model shukwa kamoket adi backbench kutunusa vidole. Si washa maforen every morning tukienda ngakole. Nikiwa madrugs me keep it simple bo wezi pata vaska ujalipa dipo. Pirate ulimtoka iPhone tukamwacha zero bila ta earphone. Avoid those people. Wenye wakusaidia hawezi kujenga. Avoid those people. Juzi nilikula moro distance wakahepa. Avoid those people. Avoid them. Call Nairobi still naroesa. Avoid those people. Life ni bure, survival lazima. Avoid those people. Wenye wakusaidia hawezi kujenga. Avoid those people. Juzi nilikula moro distance wakahepa. Avoid those people. Avoid them. Call Nairobi still naroesa. Avoid those people. Life ni bure, survival lazima.
Ushaibu on light skin ukapata extra pressure jurende ni ronga. Mrazi aliingia box ni mponeo mali na villain mekonda. Mtani ni genje, kopro na geri. Wana different slogan. Slim alibambo, belly litoka. Na boya katoka. Tuesday morning nishawasha kishada. Ndo munga napiga. Asha ningisha orosho, bag ni thao. Safa na shinda mbona jafuliza. Mina mastana ni hotbox. Misala liza ni nimeba kumini probox. Tunatingisha bali na chrome ki hantax. Eh, suna jua hii ni fomo. Rende nilisikia kuna msanatisha. Juu wakati imempita. Lakini nasikia masocialite mboka kiisha. Survival lazima. Nilikula mali ya njoro. Jujora lipiga makali ya kazima. Nimpiga kiswele ya mtamu. Mbora meru na sote alikiba. Buti ni preacher. Goda kibongo na juu utasikiza. Rende ni ronga, buti ni edi familia, shark mifika. Buti ni preacher. Goda kibongo na juu utasikiza. Rende ni ronga, buti ni edi familia, shark mifika.
Kwa majina ni Papa Fadela, warazi wa ustukaniaje nilipenya. Nikikafunga leo na sepa, ambia wa soro wa mgonti ndisemba. Mini mirako baby nasema mokoro wa mia lishika mimba kwa kesha. Kuna msela lijifanya sela, tukashika stoki yote katinga dewera. Kuna shugli yeta kagi mbogi, bado kifu waibishagi hodi. Nilichokaga na window shopping, skizi wanalipa ni wavalie the clothing. Nikapianga kana nchoma lips, we zero na sisi Julie trip. We si guangi buda we ni bitch, kompeni kompe na kompeni stiff. Breakfast in bed na nikona side chick, raboni na stew inakari. Heni na kopu juu weekendi ni shwari, shati Versace na imepigwa pasi. Tangu enzi za day kia nilikuwa natoka wato ima bano. Walishindwa kuni handle kasufuri ya moto, you know the boy been stubborn. Avoid my follow me jaa, ujinga ni ugonjwa kupona ni struggle. Nikipula plazima uta notice, mi woneka na cut wall in purple. Na hii dunia ina mambo, nikisota na kinda kidney ngambo. Niko na TK bado top 3 kama jezi ya Carlos.
Mi roll incognito, jichonyanya mfuko
nzito madigaga azambao jumiwa na avoid some people unafaa kujitunga wadingo na makago wanga za imbo makarao watapiga na pingo na dubis na machingu Nairobi hii kudiambo kwa traffic tinga mawindo kula rada tafuna rido ama utameza maride promoter junkie mwenye show make sure amekudunga kadipo ati concert bila malipo na avoid your risto unafaa kwa avoid those people watakwekea mchele kwa disco watakuingia mbosho ukisha chemsha unafungwa chipo yule boy wa snitch nasikia yeu ndonyo info anajua na mafaivo ndio kwa maana yeu tembe yanga na pisto oh leo staki matembo niko maji kushinda migingo itabidi nianze kudetox yani kupunguza stingo waba imenifika shingo ndio kwa maana niko indoors natembea ya mtani kitiptoe
Avoid those people, wenye wakusaidia hawezi kujenga Avoid those people, juzi nilikula moro distance waka hepa Avoid those people, avoid them, cold Nairobi still na roesa Avoid those people, life ni bure survival lazima Avoid those people, wenye wakusaidia hawezi kujenga Avoid those people, juzi nilikula moro distance waka hepa Avoid those people, avoid them, cold Nairobi still na roesa Avoid those people Life ni bure survival lazima
Avoid those people Vijana kasisi yo mama tutu kituona utu Avoid tunatachisha na mamuiko Masaska vidungi ziko kene na udija Hapa kuna toy Weekendi toja na ulipo Ketepa na njugu sazile Hakuna vudugu ni kujienjoy Sinanga maneno na people Elishe light Toka kitambo ndo manaki ama simple boy Nizo vitisho zenyu misingizi Niko 20 na unanyima usingizi Nifo 20 kila siku kuwithi Bila senti huku haupiti zi Hapo kicheza dondi pupupu Nikipita wanageuka bubu Jumadapa ni kama ilani kukuku Way before, kina gidi already I was unbogabo Itabidi mupungu ze bonga mob Jumi study zenyu ziko terrible Here we go, extra pressure na zidi you render wrong Iku jiji na testa tu kill a zone Hiri ziki ya mziki itakuja call Tunasaga mane mbaka Senegal Kani heta ni better unija void Juni ngeta utakulu kipatwa boy Wanateta tangu nyanze leta voice Juna giza madapa waka iwanoi Nakuja kijeshi, nikidogo anadhani vigeti Tunasonga hakuna kusleki mindo tegia na sakwa dando na hesi
Streamer a triple, mifanyo kwa cripple, kadogi na kutana whistle Avoid those people, ndenga ndio whipple, ripple effect venya miuleta vitishu Danyanganya mikuja kwa hanya, mistani nandika ni kama nimetoka hangdown Wenye rende ni wrong, mikuja kwa shanda, most deaf after this ni matanga Roots nza panya kuna chuchota ni kosa, salute juna miuta umangeos juwa mboka Nitake yodo juko molo na ikonkas, except you lost, main goal ni kwa monga Tango linus ke queen na agyu na mbocho, of course mini boss na kanyaga karoche Niliruka kwa mbaro ni kadaru yo popo, nilimwacha kecheza na losho Mdene kwa sisu na chumanga pecha, kastanta natoka Usiku saseta, usiku na lela, lele kilale taleka Last fit mpwa krem nilimwacha kiweka Come to ikwa krip nilikipa Adik jwa mess nilimwacha kijipa Nika mshu after this mini kulipa Mini underdog, wana wa smoker, fucker, bulldog Na wa master catalog, weni analog Na kuombia kwa synagogue, dana kweka kwa dust ni kuflog Yoni monologue, nanya dialogue Sazi shia throne, mini ka hog Ka lag dog, na watuma kwa throne Jena tokia kwa scene, ka smog
Man fuck those people, umi ukini cheki avoid me Niki wagarikona kibro ni kifo lakini andi dead I'll join him Nina kilo kwa tiplo na ngangwa kisleki we boiling Milishindaga tiktok chip talk na kila time tukikutana mbongi Wrong rende ni vitimbi, heta lionaga majogi Huyo na kwaga ni pimbi, kwanza nilimpora na dogi Kilo unirudisha jiji ni kukula nyama choma Nairobi Mini lipata kabibi, kijana bado na kuona na mbogi Babu na bonga na mabudeng, hapa lazima mbanga na kuja na mabunde Bangez na bangi jwa na kureng, jabe kwe nadi na ndasu kuber Hini awazea na mabujeng, wakiuliza nijea na jibu maber Natoka wera na nudikuwa wera, ni nini masela mnataka niwape Hato zifanana just look at us, uyo mamana ni ramba na nanuka jasho Chini ya maji undercover ni kivuta gas, na sisi ya tuja tuparada ni kukula vako Wepiga panganga tunakuja kwake, kesho utanipata nimedunga chuja zako Wesi gangsta ati jumefuga ras, na nikifika lawama si wanajua ni Narcos